Chamina dua I send ya kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send ya nakosa usingizi usiku kuchamina dua. I send ya kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Tukipendana Kiromeo na Julia. I send a bane
Senje. Hello, hello, hello.
Hello, hello, hello.
If you get to hear this song,
Senje, come
somebody
on.
Love.